Be the weed I know. Chitty by my tail, oh, you waited. Dummy seed like in it. Oh, Sazana, me seed like you wait. Chicken, Jack and Chachikulu, who posts a chicken gawa.
Chicken gawa. Chicken gawa.
Chachikulu, who posts a chicken gawa.
Chicken gawa.
Chachikulu, who posts a chicken gawa.
Chicken gawa.
Amatama magaleta, dia cavalo, coma ina diza chula zinalo, lawankulu, amene wene la di tu ulema.
His love is too deep, you can never get to the bottom.
Bima kala, muchin kala, go, jawankulu kulu, dipongina mfulu mfulu, ni palibe amene yangandi wapyeze. Nchobili wira. Matelo iwe ndami zidwa ine osazana mizidwa iwe chikondi chakencha chikulu kuposa chikangawa
chikangawa chikangawa
chikulu kuposa chikangawa
chikangawa
chikangawa chikulu kuposa chikangawa
chikangawa
chikondi chakencha chikulu kuposa chikangawa
chikangawa.
Mercy, you follow me all of my days. Deep on this, I call a name for my king, and I will follow all of his ways. Chitema cha Jehovah,
chambula mpaka.
Chitema cha Jehovah, cho.
Chambula chipimu.
Ina chitema cha Jehovah.
Chamu ya 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 ya.
Chitema cha Jehovah.
Inu zonze zimu inu.
Chabini wira. Matelo iwe
Jibe matelo
Ndami zidwa ine Ine Osazana mizidwa ine Chikondi chakencha chikulu kuposa chikangawa
Chikangawa
Ije
Chikangawa
Chikulu kuposa chikangawa
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 Chikulu kuposa chikangawa
Chikangawa
Chikondi chakencha chikulu kuposa chikangawa
Chikangawa Chikangawa,
nadi kuposa chikangawa.
Chikangawa, 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 chikangawa.